Shanky Supplier.com. MGM Records.
Iso. Hey, mwanzo mwisho.
Oh, yes.
Hey, bapeto ya mula. Saba tupugi malasi. Bata kojo. Kane tujini ya smike kido kila. Iso. 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 Toba. Cheda seto. La 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 Madonna future, future. Yate mesa marengo plane. Ilo kwa kichwane, kichwane. Alakati pesa jenjia sinajua, sinajua. Utakuta baka ntapotosu achekea. HIV inaua kila mtu anajua, anajua. Shopo kude mwangu anajua, anajua. Nawe mabinadamu tukiomba mvua ikinyesha. Wanataka jua uoto ukweli na nani anabisha, anabisha. Kage chango doto yango kase yango mseke. Saida yango kuchana kula, kula. Pina vime menda shure singeri hip hop, hip hop. Zidikati itama kuwa Mila hipa hope, na posta ere tafika. Haba sekunja udakika, zimeja kofide siste jini. Masuni pilato, na kubalika wenyewe mnajua. Najua, mamikopele na bigia atua. Walosema yao ya takua, ata kama kuna jua. Kuo tunapua, kibishi, kama mlisho mpoto. Biatu atuva, atuva. Kula boda toka shule bebe class, bebe class. Yete wangu siku zembe ya kusoma. Kusoma, Umoja ni nguvu tengano usae usae kasomeke kupata umaru umaru usiki kazi ndo manana wajibika wajibika uchosi na mkono abereka sila kevepene kuchanjeja unakatika umeme unameme natelewa breki paste jiko langu echa doni pate chai na wanakibao ilo wikini ya wafai tunaishi na ukwa kiri nige pigia show na jasa watu kibao kibao kami papa watoto pigia vibao vibao maskani ya waze ya waze mali ya oba wanachesa wanachesa kibogo ya watafunia na mesa na mesa Kiswahili mesa jeneza Nyumba ya milele wa Kristo wa Kristo Bushmeni, sirama nache Tungu pisto, kiko kuna shoot Ukiroba head unadai, namaanisha kufa Always fire Siwez, 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 siwez Kufanya snitchi siwez, siwez Za wauni siwez, siwez Pagili ya malaya siwez Kuwa tupa wanangu wa faida Ata kwene shida siwez Kuchomo wasuna bila demo sosela Kupigia mapanga bila demo sosela Kupeda mesifa bila demo sosela Kupota mebanke bila demo sosela Kuchomo wasuna bila demo sosela Kupigia mapanga bila demo sosela Kupeda mesifa bila demo sosela Kupota mebanke bila demo sosela Sosela Wana go sela lo Weo sela lo 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 Adizo sela lo Weo sela lo
Tune, when I come here, I'm a chance, she does it too. When I call you, I'm a city, she does it too. So, tune,
She does it too. Who the one? She does not go serious. She does it too. She does it too. Come on, she does it too. Last year too. She does it too. Last year too. I walk with. I can't go to Lloyd. I'm on CD. She does it too. Last year too. She does. Malo. She does. She does. She does. She does. She does. I guess Bamiro. I'm in Tokyo. Malo. She does it too. Last year too. She does it too. Eh, to be the battle. Come, come, you know. And I'm tonight. Akinyelezi atairi kubwa mje uliwa rose Asamadago Ashenda first rose manon Maira Abigi pola mekos bam Anantena Amino koko kareto famis Matos Wenya kusairo Ichanga tui Wesele kalba inatano Ya kisparo Ezo bina ngata Ela mami banki Eyo mani skapa netano Adiso madawa Emola adisairo kidi netano Hey disela
Chunky Supplier.com.